waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
In la helo biyo nadiif ah oo la cabbi karo waxay lagama maarmaan u tahay nolosha. Dalkan Australiana waa mid badankiisu yahay oomane, biyuhuna ka yihiin macduun. Biyaheenna cabitaanka ee Australia waa la daaweeyaa, si joogta ahna loo korjoogteeyaa, si loo hubiyo in ay la jaanqaadayaan heerarka ammaanka ee loo dejiyey. Hase yeeshee, waxaa guud ahaan Australia ka jira farqi u dhexeeya tayada biyaha la cabo iyo sida loo helaba, iyadoo ay ku xidhan tahay ilaha biyaha, xaaladda dhuumaha biyaha keena, iyo xarumaha daaweynta biyaha. Warbixintan oo Phil Tusack inoo soo diyaariyey ayaynu ku eegaynaa. Bakeri biya ah oo aad tuubada biyaha ka soo shubatay in aad isku xaabiso, faa'iidadoodu waa kow, in uu haraadka ka jebiyo, iyo laba, in uu unugyada jirka ku qooyo, waa baahi maalmeedka jirka. Kolba meesha ay biyuhu kaaga yimaadaana waxay ku xidhan tahay meesha aad Australia ka degan tahay. Waxay noqon karaan biyo badeed oo milixdii laga saaray, biyo dhulka laga soo nuugay, ama biyo roob oo balliyo ama waro waaweyn lagu kaydiyey. Inta badan magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinkaba biyuhu waxay soo raacaan tuubooyin waaweyn oo dhulka hoostiisa soo mara. Haddaba marka aad biyo ka soo shubato tuubada biyaha, ma iska hubtaa in biyahaasi ammaan u yihiin cabitaanka? Laba aqoonyahan baan wax ka weydiinay in ay ka taliyaan arrintaa. Aqoonyahanka koowaad waa Dr. Emily Quick, waana guddoomiye ku xigeenka qaybta khubarada tayada biyaha ee ururka Australian Water Association.
Yes, in most parts of Australia, tap water is safe to drink.
Haahay, inta badan Australia biyuhu waa ammaan in la cabo, waa la daaweeya oo ishana lagu hayaa si loo waafajiyo heerarka adag ee caafimaadka, si joogta ahna u waafaqda heerarka u yaalla biyaha la cabo ee Australia, iyadoo isla markaana la shirabo agabyada kaydinta iyo keenida biyaha, ayay tiri. Aqoonyahanka labaadna waa Professor Stuart Kahn oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda University of Sydney.
Most of the time in most of Australia the answer is unequivocally yes. But safety is a relative term.
Inta badan Australia badankeeda jawaabta aan muran lahayn waa haa, biyaha la cabaa waa ammaan. Laakiin kelmadda ammaan macnaheedu meel walba kama sinna. Waxaa jira meelo ay biyahoodu aad uga tayo hooseeyaan meelaha kale. Meelaha ay ugu adag tahay in biyaha ammaan laga dhigaana waa tuulooyinka fogfog iyo bulshooyinka degan ee go'anta. Waana bulshooyinkaas kuwa haysta tiknoolojiyada ugu yar ee daaweynta biyaha, isla markaana aan helin dad aqoon iyo xirfad u leh tiknoolojiyada, ayuu yiri. Sida uu aqoonyahan Stuart qeexayana, hagayaasha biyaha la cabo ee Australia ayaa ah heerarka qaranka ee shirkadaha biyuhu ka beegtaan sida ay uga hortegayaan halisaha biyahana si ammaan ah oo la isku halayn karo u gaarsiiyaan bulshooyinka.
For the most part, the Australian Drinking Water Guidelines don't specify particular treatment processes for treating drinking water.
Badanaa xeerarka biyaha la cabo ee Australia si qayaxan uma tilmaamaan habraac gaar ah oo loo daaweeyo biyaha. Xeerarka lagu qiimeeyo halista ayaa aqoonsan in ilaha biyaha qaarkood ay u nugul yihiin wasakhowga. Sidaa darteed, waxaa kala duwan heerka daaweynta ee looga baahan yahay in biyaha lagu gaarsiiyo heer ammaana, ayuu yiri. Stuart waxa uu sheegayaa in hababka daaweynta biyaha ee Australia laga isticmaalo ay ka mid yihiin coagulation, mid la yiraahdo shaandhayn, iyo in lagu daro jeermisdilaha chlorinta. Coagulationku waa hannaan kiimika ah oo wasakhaha dabiiciga ah ee biyaha ku dhex jira ama dul sabaynaya lagu ururiyo si ay u noqdaan walax culus oo markaas si sahlan looga shaandheeyo biyaha. Biyuhu waxa ay tuubada ka soo baxaan iyaga oo ka soo gudbay imtixaano badan sida shaandhayn, jeermiska oo laga dilo, qashinka oo laga saaray, bakteeriyada, fayrasta, iyo walxaha kale ee caafimaadka u daran oo laga sifeeyey. Emily ayaa mar kale inoo sharaxaysa.
Chlorine is added to most drinking water in Australia to kill germs and keep it safe.
Badanka biyaha laga cabo Australia chlorine baa lagu daraa si looga dilo jeermiska oo amaan looga dhigo. Meelo badan waxaa laga daraa fluoride si ay uga hortagto ilka bololka. Labada kiimikaba waa amaan. Waxa uun laga isticmaalaa in yar oo ay ogol yihiin hagayaasha ama xeerarka biyaha la cabo ee Australia ayay tiri. Stuart na waa kan markale isagu oo sheegaya in daaweynahaas biyuhu ay aad muhiim u yihiin.
Despite some concern in the community, drinking water fluoridation is well established to be highly effective.
Walaacyo haba ka dhex jireen bulshada ee biyaha oo fluoride lagu daro waxa la xaqiijiyay in ay tahay hab aad u waxtar badan oo ammaan ah. Chlorine-ta lagu milay biyuhuna si aad ah bay u dishaa jeermiska ama u curyaamisaa jeermisyada cudurrada faafiya oo haddii kale ina waxyeelayn lahaa. Chlorine-ta biyaha lagu daraa malaayiin qof bay badbaadisay intii uu socday qarnigii tegay ayuu yiri. Stuart waxa uu sheegayaa in tayada ama xataa dhadhanka biyuhu ku kala duwanaan karo magaalooyinka waaweyn iyo kuwa gobollada.
The first reason is due to variable sources for the water. Some of these cities rely on groundwater.
Sababta koowaad ee ay u kala tayo iyo dhadhan duwanaan karaan waa ilaha kala duwan ee laga helo. Magaalooyinka qaar waxa ay ku xidhan yihiin biyaha dhulka hoostiisa laga soo saaro oo ay ku jiri karaan macdano kala duwan. Qaarna waxay biyaha ka helaan waro ama balliyada kaydka oo uu aljuhu iyagana saameyn karo. Waxay markaa magaalooyin badan biyaha cabitaanka ku kabaan biyo badeed oo milixdii laga saaray oo aad loo nadiifiyey, ayuu yiri. Emily, waxa ay leedahay waxaa jira dhowr qodob oo saameyn kara tayada biyaha laga cabo tuulooyinka iyo baadiyaha.
In rural and remote areas, drinking water may come from a range of sources, including bores, rivers, or rainwater tanks.
Meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn ama ergo'anta ah, biyaha laga cabaa waxay ka imaan karaan meelo ay ka mid yihiin ceelal, togag ama taangiyo lagu kaydiyo biyaha roobka. Heerka daaweynta biyuhu iyo tayada biyuhuna way kala duwanaan karaan iyadoo ku xidhan tahay kaabayaasha deegaanka, taageerada hawlgallada iyo xaaladaha kale ee deegaan dabiiciga, ayay tiri. Farqiya kale ayaa jira sida uu Stuart qeexayo, kuwaas oo ah in biyaha la cabaa ay ka yimaadeen dhulka hoostiisa iyo inay ka yimaadeen guudkiisa.
Many remote communities rely on groundwater, and groundwater quality can be impacted by naturally occurring minerals.
Bulshooyin badan oo degan meelaha fogfog waxa ay biyahooda ka helaan dhulka hoostiisa, kuwaas oo tayadooda ay saameeyaan macdanaha dabiiciga ah sida calcium, magnesium, sodium iyo mararka qaar arsenic iyo uranium. Waa muhiim in la fahmo heerarka macdanaha ee dadku qaataan si loo fahmo halistooda. Bulshooyin kalena waxay isticmaalaan biyaha dhulka guudkiisa sida togagga iyo webiyada. Tayada biyuhuna waxay isla bedbedeli kartaa roobka iyo dhacdooyinka kale ee dabiiciga, ayuu yiri. Emily waxa ay leedahay marka ama haddii ay dhacdooyinka deegaan dabiicigu saameeyaan tayada biyaha la cabayo, mas-uuliyiinta caafimaadka ee deegaanka ayaa laga rabaa in ay bixiyaan talo iyo hagid.
Boiling or filtering the water may be recommended as a precautionary measure.
In biyaha si taxadar ahaan loo bayliyo ama loo shaandheeyo ayaa wanaagsan marka ay dhacdo ama laga shakiyo in ay halisi ku timi tayada biyaha. Tusaale, cimilo daran sida daadad ama in difaacyadii kale si wacan u shaqayn waayeen, ayay tiri. Intii ka horreysay 1980-kii, guryo badan oo Australia ku yaala waxaa lagu xidhay tuubooyin ka samaysan birta ledka la yiraahdo ama lagu alxamay alxan led ka samaysan. Guryaha da'da weyn in ay ledtu ku milanto biyaha muddo dheer bay qaadataa, badanaabana waxay dhacdaa marka ay biyuhu muddo dheer dhex fadhiyaan tuubada ama qasabada. Haddii markaa aad ka shakido in tuubooyinka gurigaagu ay led ku darayaan biyaha, waxa aad samayn kartaa in aad biyaha furto oo ay qulqulaan cabaar inta aadan isticmaalin, gaar ahaan aroryada hore. Laakiin haddii aad dareento haba yaraatee in tayada biyuhu isbedeshay, markaa waa in aad la xidhiidhaa shirkadda biyaha.
Customers can contact their water suppliers to express concerns.
macaamiishu waxay la xidhiidhi karaan shirkadaha biyaha si ay ugu sheegaan walaacooda, waxaana wacan in si cad loogu sharaxo waxa dhacay, si in dhadhanka biyuhu isbedelay, ama ay ureen, ama muuqaalku isbedelay, ama aadba ka walaacsan tahay jirro ka dilaacday gurigaaga. Xog kasta oo aad siin karto shirkadaadu waxay u sahlaysaa in ay baadhaan oo qiimeeyaan dhibka, ayuu yidhi. Xogaha ku saabsan tayada biyaha badankooda waxaad ka heli kartaa online, sida aad ku heli kartana kala xidhiidh shirkadaada biyaha. Ogow haddaba marka labaad ee aad bakeyr biyo ah tuubada ka soo shubato, ku kalsoonow in biyahaasi soo mareen heerar iyo habraacyo lagu soo hubiyey ammaankooda. Warbixintii Australia Explained ee toddobaadkan oo cinwaankeedu ahaa biyaha tuubada ee Australia ammaan ma yihiin, intaasay ku eg tahay, waxaana inoo soo diyaariyey Phil Tusak.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.